Mesia ndikuqengetolo phambi kwakho ndiyakhala swakade siyaphela. Ungaslahli keli xesha elinje yashitaya tonight thethelela ndiyaqhela lela nomihle ndinameva ndithembe wena nomisivukuvuku zomoya zingafika mna ndithembe wena ndithembe wena bawo banathi ngeli xesha elinje usiqonele isono sethu bawo banathi ngeli xesha elinje mm-hmm.